us who praise Jesus.
Many people don't mind about
but
many times. God says you judge everyone according to their words. Those you add in. Even the ones you go moving outside speaking.
Who
expects you to speak his word.
That's
why he speaks to move within them.
Sleep
within the words.
You walk by them,
as told Joshua.
Yes, he was.
Praise Jesus so much. Many things apart from it, many add on it. Even when you
are
speaking your stories out loud,
you
find yourself speaking within the word of God.
No, but
and you begin to play within his words. That too is a case.
Well,
and others say, the pastors. They will stand on the power of God. Many people in the world are adding to the word of God. Even others say that God
has
given
them themselves.
It's like joking words. But where did God say help them help themselves? Let that be an
example.
There are many ways God has people adding God's words.
That is the
example you had. People who say God helps them help themselves. Who can help himself or herself among us? Who helps themselves to grow in us? Who helps your heart to be within you? For you even say, that if I don't go
to God, it means
I've helped myself in what I do.
I've worked
and God have helped
me.
But even the heart is strong. And the breath which gives you
strength
is the Lord who gives you. Even if you go and work,
it's
the one who began. Even
if
the hands used to work,
it's
the one who began and then to give them to you.
The next
which
move you
still God gave them to you. Cannot claim that you help yourself, God to help
but
you.
But
it says
that
he bears your weakness.
It means began
and
he
knew what he gave you is just no much strength. Which can help you all of them to be complete. Now he adds on what he began long time.
When
it comes to pass,
you
began a good work. You
went
to
the book of the
complete.
That
is a very good work.
You
yourself,
your
whole workmanship. For Ephesians 2:10 says, we are God's workmanship.
And
the good things
you prepare
that we remember
you made.
Right from your mother's womb. Right from when your spirit was coming from heaven. You
have
put a mother's womb. And you mold all the past. You are not there to help him. What would have
used
to help you, rather give them to you? Then it comes to pass the scripture.
And if
we confess scripture,
we
get to know what God freely gives us. He freely gave us everything. Who paid that you may be given an eye? And you gave some money.
Who paid
any price to be given an eye?
It was a good guy.
You think so much of those words.
That is what we might have
but they shouldn't like it that God helps them help themselves.
We are to
what have you helped yourself, my brother?
What
if you look even the breath?
You can
gather
it
and begin to breathe. Now the wives have tried.
They
have made some bottles which can keep the
oxygen.
But what they gather comes from where?
Now,
if everyone was to gather their own oxygen, and you have to gather the oxygen you breathe, and you put in a bottle,
and
you walk away,
you
breathe
it,
in.
Yes,
it
is embraced.
That's the word of wisdom. God doesn't have the one who has themselves. God is the workman from the beginning. And we are his workmanship. He gave us all we are using in this life and godliness. And what you're using and you provide them, whether the mind, whether the mouth, and here, if you use them wrongly,
going for a new body,
get these
things,
use them for what? Everything was created with a purpose.
Yes, he was
in
Jesus.
Now we thank him, Lord.
He
loved us so much. Which are
going to pass
from the prayer? We still want to see the king of Satan.
He didn't have any
youth. And do God unto the church.
Yes, he was in
praise Jesus.
It took the way to the
Satan. Truly, it's true that we see the king of Satan.
One that we love him.
For he is our enemy.
The Bible speaks
of him. The Bible speaks of him.
The Bible speaks of him.
That if you have not first known the size of the army your enemy has, how can you
there
attempt to attack your enemy when you don't know the size of your army? That's why it's
required
of us to know the skin of Satan. Then after we fight with him on his world and we overcome, we need to know the skin of Satan.
If
you don't know the tricks of your enemy, it is very hard to overcome them. And that's why you see in this world there are things which are there. For example, we go and see another is going to in a boxing fight with another. They first carefully watch the way they open their
mouth,
the styles and the way they punch, and they know the way they will fight and resist the punches. But we too, we know we are in a battle. We are fighting with the enemy, Satan. But if you don't carefully look onto what he does,
he
comes with a trick and beats you down.
You must
carefully look unto him.
Let's
see
2 Corinthians. Chapter 2.
As they tell us from verse 11.
Akorinso, Second Corinthians
chapter 2, from verse 11.
Akorinso, Sule yokubiri. Setani alemenga okutwe kulumbalizaako kubanga tetuli nga batategeera nkweze.
Yes,
Jesus.
Setani alemenga okutwe kulumbalizaako.
May not have with us.
Kubanga tetuli nga batategeera
nkweze. They who don't know his schemes.
Ekigambo kwe kulumba.
The word to outwit you.
Setani asobola okujjawo. N'abakolamu
kodyo. Satani can come and play tricks among us.
Waliwo akakodyo.
There is a trick. Where they live.
Wanga bamwogera ko mezeke yabiri musa.
We spoke up in Ezekiel
7. Abasuka wansi yomunya.
And they went under the sea.
Yes, you must
praise Jesus.
But when we praise our Lord, we don't know.
Now, the church says that puts there, and we don't know. Because we don't know. We are going to go.
You get up to stand in the gamble.
He speaks of
sin
and says,
Ezekiel, I'm the one.
Ezekiel
28. He wrote it down for a mass of oil.
The enemy has made
schemes
for us, and we have to go back to heaven.
Inquisitor be makomere.
These are the prisons themselves.
Masibira abantu ngatabaganya kuta mushiyewa.
People not allowed to go back home.
Kati
kubotama
nya
kwe. If you don't know those
guys,
you fall in there.
We sing and garaba mbabi na mbaganisi.
You find yourself people are in charge.
No makati sana Satan.
They are churches of Satan.
Ani na mbabi nji
wakini. Yeah, they never knew that.
Tapari kwa mbabi nji wakini.
They've seen Revelations.
With the verse 3 in your
hands. Revelations chapter 2.
Tapari kwa mbabi nji wakini.
Okubikura. Esula eyo kubiri. Nori nji wakini ya hili mwini.
Revelations 2 from 24.
Naye mbagamba abasigalawo ab'omusiwakira bonna abatalina kuyigiriza kuno abatamanyi bya buziba bya Setaani
nti waliwo abakanisa agabeerera obanga tebalina okuŋŋanira nga wegatta ku kanisa naye bonga tebamanyira nkoza
Setaani
nga basitambulira ku bakolimu
nga
tebakimanyiko
na
nga n'omukubo oyo oba akulembeddemu
ekanisa
kama gwaba yesuze amaliriza mazima ga katonda n'akola n'ayingira mu kukoza Setaani n'awambibwa n'afa ku mazima n'atandika okukola ebintu nga naye tamanyi oba agiririra bwa katonda oba nedda kati atudde mu maaso n'ategeera waliwo ebintu alasi we wambuka
nga
tatayinza
kuddi
ate bisibe bisinga nasoba nabaga munnange natobedde nakuwa nabbakuma alikyakola nagwe abayigiza bakati ate okuswala eragira ti okuswala
nonti
oswale ku
okusinga
lunaswalire
kugeyi
Yes, we
have
a praise
Jesus.
And no
judgment.
And no
judgment.
Many things will happen.
You are a false pastor.
You
are a false apostle.
Now you are coming in.
You are a false
fruit. This
was.
We trust you to go broken.
You
are born again. You are
born again.
You are born again. You are born again. You
are born
again. You
are born again.
Yes, we have a
praise Jesus.
We pursue you for your
revelation in Revelations 2:24.
Bonna abatalina kuyigiriza kuno, abatamanyi bya buso bya Setaani, nga bwe boogera, sibateekako mmwe mu bugu mulala. Wabula kye mulina, mukikwatenga okutuusa lwe ndijja. Era awangula, n'akwatanga ebikolwa byange okutuusa ku nkomerero, oyo ndimuwa amaanyi ku mawanga. Era alibalunda n'omuggo gw'ekyuma ng'ebibya ebiwumbe bwe byatikayatika era nange bwe naweebwa kitange
bwe gamba nti gwata atamanyi nkonyoza ekyokusaza
Setaani
ate akatinikewategeerako sooka okwataako nga tanabagenda maaso
okugula
n'ekibbaawo n'okugula amazzi oba ategera erinnya lyesu bwe
nkisabiramulisobola
okukola
kugala
mwenyo nga mwosabira kati okusinga munaakula ate omusubbaawa oba okula akatambaala so onyweza ekyo kale kyotegeerako
ekyokuba
naye n'ebiseera ebisinga olw'obutamanya kweza Setaani n'akati nikolina kyakaka kuba bakubuzaabuza mangu awo oba buzedda ulinawe okukoza
sanubanga
nekolina swakino amakanisa
gawange
ne gafuukira ddala makuŋŋaniro g'aba
Setaani
era abamu ng'asigala nga
gobeeraera
nga n'abalala bwe baliyo nga babeera mu makuŋŋaniro ago naye nga
Setaani
katulabeko wano mu ssuula eno ey'okubiri obukulibwa ensula yakubiri
Revelations 2, verse 13.
Kubikulisuli yokubiri olunyiga 13. Nti mmanyi gy'otuula awali entebe y'obwakabaka bwa Setaani. Entebe y'obwakabaka ya Setaani.
Now is this church.
Nga bali awo naye nga mutuufu Setaani bwe yasimbira ddala
abakanisa
nga yamanya ali mu kanisa era omutuufu asinza katonda
n'eddamagira
birabikira mu maaso amafuta dadabla nenda takamanyi na
bodi
tamanyi mafuta gabitali gawera kacha na manyi gawera kacha neja magiru ya yo rubira ba bina kumasa akunga kati mukama atuka agamba timanye byoli era wali mune kitebe kya sitani umanyi wa mugwanga abakati saka mugabo
Some churches are coming out.
Nyango wakisinzi lukumendo kuruma kati mwababa ilomu mwabaya mkua baba namba mwoyo uya atawanda na ina mjisimu ni mungu mendudu no yeshi mtukuta mwaya tangwa wa nato chitekera mwche sansa kakaku baki gama mwoyo uyo ya atawanda kasi mjisimu ni mwche wana kuna uya tukia akara uya chifuruma
Kulikulisimeo kubidi olinyiwa kuminasa
Galatians 2:13
Era okuata ilinyali yange Sote wega kiliza kwange
Nji oliyeyo
That you are there
Ero wela kumakunga nilawe
To synagogue
Mboja kama Yesu
You say Jesus
Mkama na hindi ajoyo Mbojitia
What is the wrong place
Kakati Tona kuneza
Don't begin to be it
Nakiki echi
But the problem where you are.
How
where
you stable?
That's where this place of
sin. Ichava sina
kumilia. That's where they are.
Nina kura manda sebe.
Yes, but it's a judge.
Una adolo kwenye kura kuisha mkuu kwenye kati sayi. Ujia kwa wewe ni mtu mkuu simu. Kuisha mkuu kwenye kati sayi.
But
kuisha mkuu ni pana makani sa kwa.
Christ and the churches.
Simu kwa wewe makani sa kati. Kwa kiasi na
makasa. Churches do not have shrines.
Ngo usakutiri tino kula bi ngade bicha ina na mali ngo kuna mali ngade kwa kanisa akagaba sitani mumadini akagaba sitani usisinga na bafu usinga na bana inga yeye to mtu
you find one who calls an insult for a boss
nga yeye ta kusali ni ndiye bi
and his truth is of truth
omsara ba kuri na umeshi katuli
has the cross of the Catholics
atabra na bonga kwa
hisa he talks with it right to get up like that
And if
one who calls the name of Jesus,
when
you find another,
Maria,
they have put Mary up there.
Yes,
they have put Jesus on the cross.
They are
praying and
miracles.
The demons are within. They are crying and falling down. And
you
tell me I'm a Catholic. They are anointing
moving.
Use the
name
of
the Father.
He has one of them has just died recently. And Another took over.
Mwete
Did you ask? This one is the Catholic.
Atika na mani atata.
This power which is manifesting, what is this?
Arakura.
Only you prophesy.
Erake
kwane yekiro. Just as the Lord again claimed to do.
Chiti sino kana atata.
What is this kind of anointing?
Taki, ero, gajiro kore.
Gajima nana. All the other is different.
Nina ni bari ya wenga.
Yet when their Mary is put up there.
Yes,
stand up. Jesus on the cross. The Lord gives the cross and power begins to spread around.
Nina, come on, let's have another one.
Again, as we see the schemes.
Back one here with Charlie.
They fall as they fall against us. And they shout.
That's a good one.
And they are being
delivered.
They prophesy something that happened.
Nina, the way was that
you don't ask yourself,
why? Come on, you are here.
The Lord has converted to another side.
He
works. Side and east side.
You think
in religion also salvation because they all
want
the same thing. Where is the right place you're
going
to be? We don't know these schemes. This is what
happens.
The power you seek. That's
what happens. Sourced
from the Pope himself.
Same group man was pulled away from
the chief wizard sits right there.
Now, after he
and he sits when he doesn't
bewitch.
And he appears very holy.
Yet
he's the one who supplies all these powers.
He
works through others.
And blasphemy is chief number one.
He
seated here in the throne of God.
Satan never stood
from heaven from one to
sit
in the throne of God. Now this one is seated in the place of God.
Omujulira wange omusajja wange omwesigwa eyattibwa ewammwe Satani mwatula.
Baba wanga kama Satani mwatula.
Satani is right there.
Era kwamba kwa kutukufu kwa kulanga huko.
Please never stand and sit here.
Tumara dalinya huko.
They are just stand here.
Mukama atukirizo kuri nyakuti.
You don't have to step just to stand in his holy place.
Era singa na kukwe
kukusa. Keep which we cleanse ourselves.
Ayogera kula ati.
He speak like this.
Mebrani ya kumi.
Tukwa
kuma chwa kuma siru wako.
That you are.
Era watu kumisura na musaibu wa Yesu.
Na
amba zibu chigami. Musa wala kankano kuhingira kukwe
kukwe. You cannot access the holy place.
Musa bora kankano kuyigira kufa.
Namu
nite kukubita.
We
mwini kwa waka mawa kwa
Yesu.
Nga bati ito kuyigira kufa.
Wama
nabana wema sanja kata irao.
Nga baka
abatikoma kukubu. Ila kankano
kukwa.
Yesu mutukufu kusinga
wona.
Na yo mukaja asoba kwata kawo nsebe.
Na
ntuka mukusi na ngamba nya. Na mugambo kukiriza mu
kuwoni.
Te yamu nako ali ndwa
cho kupeto. Lord,
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Na ye abantu abamba bela tana sitani.
Some people where they are
sitting. Hawa ni sitani.
The base of Satan is right there.
And they enter in
their
inner rooms. They
were demarcated
where certain things were their offices. Colossians 2:14. Nee, ni nini songa kuhue niji?
Naruka na kumana naga watoto yeye.
I say that you are fair.
Ukumaji na
yote. I but I have issues with you.
Naruka kumina njia ruka machi. Nee, ni nini songa kuhue si niji? Kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa Balaamu eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri
nga bakanisa naye nga gayigiriza
kolimira
musabire sa
afe
mukolimire
abo
bayigiriza
nabyo
yoi ono kabako
Balaamu
bonga baka kolimira
and they say cast
ero kwa mtano yo kolimira
and they feel they begin to cast people
kubaka akakuta gawe
for their anointing
that is the calling
the spirit of a cast
era ko ya batabanya kolimira
what troubles you everyone
baba era basumba babera ngaba ukisera mu nyiriza bera kukolimira
you can you hang kabe be cast you
ngabali no ko moyo mubi
and they have an evil spirit
bali na bakuta gata
kwa
na abanya katari maru ulikisera kukoli
mwena
ino mwujiza
baku
kaya kuja msumba kia kukoli mwena mtuma kia kukoli mwena
mwakile
kukoli mwena
mwaka
Yesu bambu mwakile anga kuwa
mwena
ni katibati ya mwakile
na
bambu mwakile anga kuwa mwena
mwakile anga kuwa mwena
Let
them bring the probe. Okay.
Tule mkubikura. Esule yoku yoronilo kumina nye.
Revelations 2:14.
Okulia yawe wa elie bifana ni no kuenda. Elana ye buotyo, orina abaku wata obigiliza kwa bani kola iti. Kwa bani kola iti. Kale wene nye.
Nga nga kata atina awe.
Ungozo
wena kutupeje.
YouTube in that place.
Uwambi mwa.
You are captured.
Ugendera bonina urutati
ko together with them.
Kuno moyo
mwa get another spirit.
Nawo mutaka ko bikuru bende
yarani bi. Get to reveal the gospel and understand.
Mafuta kali yoyo ndawo ira
moyo de moyo.
Kasa bati kwa mbali
definitely.
Na nawo tika ko kwa mbali
the moyo clothes you.
Na nawo ka okuba le nti.
Get to have a tissue of your own.
Ugendo kula bakati ta ina pepa.
Get to see.
Mutani ka endi ye. Etate dange muna bikuru ibwa kama agama. Omusumo no yakagu yaita ku. Gogamba. Kama
agamba.
Ono msumba kwa hita
kusirifa.
Ila wali wama kuta akirejewa. Agali kura mwui. Nga wama kubi ya
nwe. They shout for you.
Na yuka mkakamba ya hito mungu.
But did God say call one in the world?
Ena kia nubuza kina choke.
That he only chose this only place.
Neta baba.
No friend.
Nakunda. Nekuru na yasi.
Bro. Bibi. Heaven and earth are his.
Ena kibu kuru na yasi.
And it is
hard for him to choose.
Don't you see
a hand?
But there are others waiting out there.
Tuli mkubikuliwa, urinyero kumine tani.
Revelations 2:15.
era naye bw'otyo olina abakwata okuyigiriza kw'abanikolayiti. Kale weenenye, naye bw'otalyenenya nti kyakyoli mangu era ndirwana naabo n'ekitala eky'omukamwa kange.
Ajja bwangu okulabika nga naawe kugattako
olukaba
olina okwenenya n'odduka bisinde okuva mu bantu
abo,
okuva mu masitaani mu makanisa g'abasitaani, n'osobola okulabika ng'onoonya mukama bw'ayinza
okukola.
Revelation 3:9
Laba nga ab'omu kuŋŋaaniro lya Setaani,
amakuŋŋaaniro nga gye gali,
naye
nga si bukuŋŋaaniro lya
Setaani.
Mwenno bw'ogendayo bambi
bya Mukama,
era osiŋŋana se obayimba ennyimba.
Bwe
badda nti bayimba za mwoyo, ogamba bali ku mwoyo
omutukuvu.
Olabirawo Mukama nga bayita, Holy Ghost fire,
follow me.
Nga ku lw'okuba tomayimba, omwoyo omutukuvu si muzimu. Olabira akuyingeko. Okusiŋŋana amakuŋŋaaniro agamu nga bagayita amannya.
Holy
Ghost Power
Ministries.
Tuvula tutya Kristo mutufu n'ekkanisa
kulaba
enjiri etuufu n'enjiri etali ntuufu, oyongere okubitegeerera ddala mwe bali, era tulaba nti buli kye batandise kyefaananyiza nga ebasalira kugenda. Olowooza nti buli ddiini gy'owulira ejja Mukama yagirumu.
Tuli mu kubikula essula ey'okusatu n'olulimi lwa mwenda. Laba ng'ab'omu kuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya, so si bo
beetuma n'okwetumba
ate
bakimanya nti ekikwa kyekikutteyo kati kaakisooka mbiro ebyo Bayudaaya omuyudaaya naye bamwaniriza abantu bamanya Mukama kati nga beefuulira
ddala
nabo bakyanga Bayudaaya
bwe
baakimanya nti ebintu by'eddiini ennaku zino tebikyakola.
Protestant,
the Protestant
and the to close a garment to appear like one again.
Name you,
all their spirits within them. They know a name which is working, and they come within that name. That's why the Bible says they will come in the name that they call themselves
Christ,
and they call themselves Christ.
And they call
themselves apostles.
So
yet they are not them.
Actually, we will read Surah Yakusatu, Nolimiri Ramayinda,
Revelation 3:9.
Nti abomu kungano lya Setaani abeeyita Abayudaaya so si bo naye balimba. Laba, ndibaleeta okujja okusinza mu maaso g'ebigere ebyo, era ndibamanyisa nga nakwagala.
Ffe kale tuyimirire. Bajja kubalira
bafukabo
bennyini bagambe tubaddenga mu kuŋŋaaniro lya Basitaani. Mulimu n'abali ddala mu nkwese eddiini era nga baakola endagaano ne Basitaani
bano
okumunya amaanyi g'ekizikiza. Abalimbalimba nti mwoyo wa Mukama
batambula
so nga si ye. Bano batambula ne jjina emyoyo ekivaako amafuta agatali malungi n'ebyamagero ebitali
bituufu.
16:16 tulaba atandike olw'13.
Kubikulwa essuula ya 16 oluyimba 13. Naye ndaba nga kiva mu kamwa k'ogusota.
Order etambula bweti.
Order moves like that.
Amaanyi gano bwe gatambula.
Yes, power how it moves.
Era ky'okola.
And that's why you see.
Somala gagabalako ku maanyi ago. Agabasitaani.
Easily of the Satans.
Era omukulu oyo abeera nako okumala emyaka mingi.
Who has been the one who has been for a long time.
tabaraka nti omwoyo yabakukula tyoli ompayo nnyo naawe
kino
kimala kirimu endagaano
kubanga
amaanyi gano
oba
emirundiro bwe kiba kikola kikolera okusinga ku mukulu wa dayimondi kitaali kwennyini bwe gwasuka ku mulundi gwe ne bakozesa okukoga zino emirala era yakusa emizimu ekimu bwe bamalayika abo abaava naye agamba omukobya ebyalo bino nebino kati bakugira emizimu egibeera ku byalo ebyo era bakuba olukiiko ne bagisindika mu bantu kati gino emikulu ne bajja nebakola endagaano ne bano bannabbi b'obulimba kati n'obanga okozesa kulu bakuwadde okuba ate ekiri mu bantu nga bakuŋŋaanya ssente kukola
ssente
ebiba byakulungi kukendakenda
mukulu
kati oda kuva wa setaani
kulikulisa 16 n'olunyiba
13
naye ndalo nga kiva mukama k'ogusota ne mukama k'ensolo
ne mukama k'ensolo
kati
ye sitaani okusinga ku
13
obuyinza bwona yagwadde
zebbi
n'amaanyi ge yatudde ku nsolo
olukuba
17 olwaliro gwe benda naye mu nnyanja beegatta naye okuba w'amaanyi bannaddiini abo n'abantu abo abefudde abasumba kubalogo oba bannabbi oba abatumu bagendayo ne beegatta naye okusobola okufuna amaanyi kati tobola baka mukamwa k'omusota sitaani ensolo yezebbeli yatuddeko n'ekikompe ekyobwenyi
tuli mukubikulisiro ya 16 n'olunyiriba 13 ne mukama ka nabbi w'obulimba
wabeerawo nabbi w'obulimba akikulira ng'ono ali mabega yimwesi jezebeli era nga mabega jezebeli waliwo sitaani kati nabbi oyo abeerawo nga solo yakubira ebiso byo
okubitambuza
bwekula abeera jesi yatambuza ye yabuma yetuuza ali nemulowooza nti
mutukuvu
era bagenda nga basimba amaddiini
n'enzikiriza
batuka n'obuloko ne bakuwamba ne bakufuula
ekiini
nga bwewawulire baawaniza simanyi bonagenkimulayo bigenda bitambula wabeera n'okuwuda era bafuba okulaba nga mulonza obukulu mwe abakulira ne mugyawo omukulu yesu ne mujjawo n'omumukufu wae nemusigula
ebyo
ne mufuna spirit of father wammwe era nga ekyatandika mu ddiini
n'ekikafiri
wabeera faaza abeera
faaza
kati baagire ne mubulokole nekiyingira era faaza gyali wakuba omwamwongerako akagambo katini nnyo spirit of father ate nemwolona nnyo ate natwonoonesa nnyo obaakakomya wali baali baati bakobya sipirito bino naye gwe mulokole ne bakozesa ddala ekisiika okuswaza n'oyogerako kitaawo w'emyoyo kumbe ddalayo yekitambe wekiri ali mukulu era batambi musa kumwereeka temubagale kitambe okulala ku nsi kubanga kitambe aliomu ali mukulu n'akugamba ezekeri
18
yenze emmeme zonna zange emmeme eryonoona yeripa bebulangi esula ey'ekumi n'ebbiri 9
tuli mu kubikkulirwa essula ya 16 olunyi lwa
13.
Naye mukama kannabbi w'obulimba emizimu emibi esatu
giba mizimu mibi
zirina
amafuta
amaanyi
era wekajja okutakula takula wenauyo atambula omwoyo atambula
n'oli
okulina
wulira
ekintu
kikuyingira
Yes, you have some
praise, Jesus.
But what about the point of
the you have to appear through.
Yes, you have some
praise, Jesus, so much.
Another
appears like a snake.
He's
healing, but he's stretching like
a snake.
And what the power is doing
here is
filled of a curse. And he's stretching like that. He's healing.
Asabira olubuto n'alinnya ku
lubuto kuli
olusaala mulinnya lya Yesu amaanyi gajjudde ekikolino gino emizimu so gikola kitya balewo emiriyo
tuli mu kubikula essuula ya 16 n'olunyiri lwa 14 aganti kubanga gye emizimu gy'abalwale
babeera bambaali era babeera olukodyo mu makanisa ago nga bya ssabo bw'atabeerawo teri kuwonya
zibwakutambula
era ngabula mu ssabo
tekulumbanda
olwo baba
byamuo tebitaa
gibeera mizimu gy'abalwale balwale bave mu malaika abaagwa naye nga ssebo kikola
kituli kulwa 14 kubanga gy'emizimu gy'abalwale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna
gikola ebyamagya gigenda ku muntu yenna akulaakulanamu afuukamu omukulembeze yesu
yebazibu
kukola bibonero bya magero era bagiyimbira
ennyimba
awagondiza miraco waka ebirala tabikola akola ebyo kati nomulowooza nga balina katonda obutufu
bayimbira
kumbe balinayo katonda obulala yabeera mu byamagero katabulira kigambo abeera mu byamagero byokka tewali kigambo mizimu gy'abalwale yenga kikola
ebyamagero
obulogo obubeera wali kufuusa bakufuula wanye naye nga
tobonyebakyusa
ebiwundu ne babisindikira ddala mu mwoyo nga kikuŋŋaanya abantu bagenda kukola sebo ne bakuyunga bwe bate ku lutalo lwabwe olw'okulwanisa katonda era nga bagamba ku lunaku lwa mukama okuseemu ku nnamba yaabwe ngaomulwanisa yesu nga ze ku mulyango
wekikuluyigiza
bulungi bakola ekyamagalo bino nga n'ekibalo kyabwe bakimanyi bakwonoonera ddala ne bamanya togenda genda
mugenda
genda mugeyeru kati bw'otuuka mugeyeru kulunaku lwa mukama nga geyeru bakisumuludde kubanga bayibuli eraga nti abi bajja kuzuukira olw'ensonyi n'omusango n'abatukuvu bazuukira olw'obulamu obutaggwamu okusobola ku Danyeri 12 naye baba mu kaseera k'okuzuukira nga batutta abatukuvu yesu ali mu bwegula abalinzi nga batasalonika bwetugamba bakukunga embuulumbe katonda mbu era kati babadde bakuŋŋaanya amagye okusiriwaza kwonna kwe babadde bakola osobole okubakugeera kulunaku lungi ngaomulwanise yesu bakukuumira mu byamagero tekukumanya amazima gasinga gaabwe teri kusoma kuru teri kuba mubiri gwa mukuru teri wakulira na mbi obyogera era bw'otwalira enjiri yekulu olaba obutawo bwobukangu
tuli mu kubikulwa essuula ya 16 oluyi lwa 10 agamba nti okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'okulunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu
nti bakuŋŋaanya bakozesa ne bangu kukuŋŋaanya abantu abali okulwanyisa yesu bwakomawo ate otandikirawo olutalo
olw'okulwanyisakubanga
otandika obutakuŋŋaanyizaamu naye naawe otandika kuwulira enjiri zaabwe otandika kubeeramu ebyo ebyamagezi otayagala ateeke eggulu ne mutandikirawo okulwanyisa yesu kati bajja bakusuula emaga we bakuba emiggo obaba tokyalina ssubi jakgenda mu ggulu webakugamba tulumbe yesu mulyango wali eri mu gwengula mbunaawe olumbe ebiri egamba nti omuliro gwakuba okya gwonna kati bwe yeegatta ku sitaali musima kugenda lwanyisa katonda temuyinza wadde okuwangula
kubikulwa essula ya 16 oluyi lwa
15
laba nkikira ng'omubbi aweereddwa omukisa atunula n'akuuma ebyambalo bye
ajja kujjako omubbi mu kiro budde tekujja kuba nti busibye nga mu gw'obulabu wabula walibawo ekizibu ekyobutamanyi kiro ng'aba tebalina kye
batebaba
tasebenika ekugamba soka esula y'okutaka obeere mu musana olunaku birimu okuba gwako obuga omubbi omusana gwegwa ekigambo kya katonda kubanga baibuli yegamba katonda yagira omusana gw'ekigambo ky'okwaka omusana ogw'okumanya yesu yebazibwa kati ekiro kye boogeraku kulinga temuzibye bwe buti yatulaga ajja kujja ssaawa mukambo ogw'emisana naye ekiriwo kiri ekiro kyayogerako byegereenga tebalina kumanya kubanga abamasaza bakugira mu kizikiza ekyensero okusinza ku beefu ensula ey'omukaaga olulekumbakuminasa ekizikiza ekyobutamanya bwebakugira tomanyi nkwe zaabwe tomanyi byaggulu oli awo mukuba aleluya gamba amiina muuganda obeeraawo nga mwana muto bye bakugamba byoyogere oba byakisirwa oba birimu amagezi oyogera bwogezi ddamu bwoti nga nawe egamba balina obukodya obuganda ani mulokola awo agamba
amen
kati kwagana kutaasanya obuba otawulira amiina olina okyogerawo kakase ngaoli mulokole ennaku zino bayisa nnyo meseji ku
WhatsApp
era nga bagamba gwatakyongerayo oli mulabe wa katonda kati ojongereyo lwampaka owulire ngaogamba kyongerayo kuyinza okuba ntonalo muzindalo gwe mujje yesu yebazibwe so abooluganda ebyo byonna birimu ebiti naye nga kyolina
okwegendera
ebikwatagana n'emirimu omwoyo gwa basitaani
n'amafuta
n'amaanyi agatali n'ebikolwa byennyini si birungi era byefaananyiriza engeri ya
kristo
byefaananyiriza
essula y'ekumi n'essatu olunyiriri olw'ekumi n'olumu naye ndaba ensolo endala ng'eyoka mu nsi era yalina amayembe abiri agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga neyogera ng'ogusota
wuliriza bulungi ensolo eno eraga bwakabaka bwa
sitaani
bunaye ngaerina amayembe ali geefaananyizanga ogw'omwana gwe bayibuli eraga mu kubikulwa essula ey'okutaano olunyi olw'omukaaga tinenda mu mwana gw'endiga ng'alina amayembe musanvu n'amaaso musanvu yemye omusanvu jaka nti amayembe gano koolabyali gye kimu ku myoyo egyefaananjako omwoyo wa Kristo kubanga kubikulirwa essula ey'okutaano n'olwomukaaga Kristo alabika ng'alina amayembe musanvu ge maaso ga Katonda omusanvu gye myoyo gya Katonda omusanvu wabuli ensolo yavaayo ng'erina amayembe ageefaanaanyirizanga ag'omwana gw'endiga okutegeezebwa nti emyoyo egyefaananyirizanga ng'omwoyo gwa Kristo Yesu yeebazibwa simanyi otegeera embeera kwegamba ng'owandirabye omwoyo w'amaanyi nga gulina ogwefaananyirizanga Yesu yeebazibwa kwegamba nga bw'olaba omwoyo
w'amaanyi
ng'olaba amaanyi naye nga kyefaananyizanga
wa Kristo
omwoyo nga
gwefaananyizamaanyi
naye n'olaba y'amaanyi Kristo wawulira nti abatume ne bannabbi baalina amaanyi naye nga Mukama ayongerako ekigambo ekigamba nti amaanyi gaabwe si malungi oyinza okusiŋŋaana obunnabbi nga bwefaananyirizanga omwoyo gw'okuteesa ogubala ebiro n'ebiseera alakula ne bibaawo naye nga biriko
saddaaka
gye ky'amateeka 13 wabangawo nnabbi yenna oba omulosi w'ekiro n'akuwa ekyamagero oba akabonero ne katuukirira n'akukola okuweereza bakatonda abantu tokkirizanga kubanga Mukama Katonda wo aliba akugezesa obanga omwagala n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna era Mukama yaleka bannabbi abo we bali n'abatuma abo we bali ab'obulimba n'ettiini ez'obulimba agese gwe omwagala nga Mukama oba oyagala byamagero byokka nti ddala kwebe kale ekyamagero kikoze akabona nakukatuukiridde naye Katonda ono gwakulaga ow'omukidiba gw'osena n'omunywa bunywi
which you gather water and you drink from there
nti Mukama akuwonyera dda Katonda kyono Katonda kyali mu kando gy'okoleeza Katonda kyali mu kifaananyi ekyo ky'oteeka ekyo ekyannabbi akuwonya ekyamagero akikuwa dda n'akabonero era byefaanaanyiriza nti bituukirira bannabbi b'obulimba n'abatuma ab'obulimba ebyamagero byabwe bibeerawo wabula bakuwa byokuva Katonda era ebyamagero byabwe biba bya bufuuza si byakukolera ddala era olina osiga ng'owaayo saddaaka oba osigala ng'okuŋŋaana mukuŋŋaanira eri bw'ovaamu ebirwadde bibyo walwala bikomawo bibeerayo munda
eyo
tebikyukako tebakuwonya kati zino emizimu ebiri oba emyoyo egyefaananyiza ng'omwoyo wa Kristo gwe mwoyo ogw'amaanyi n'ogw'okuteesa nga gutunuuliriddwa n'ebiseera ne gubaza n'obaza emmotoka gy'obadde ogenda okufuna ne gugiragula okulaba ogenda gifuna kumbe era kituufu ndira ebyo wabadde olina okugifuna nga gwefaananyiriza okumanya ebiro n'ebiseera wabula bagamba nti emyoyo gino gitambula gikola bwe giti eyo 13 n'ekumi n'olumu kwegamba nga gwogeranga ogusota
naye
boogeranga sitaani yenyini sitaani bw'ayogera sitaani yayogera bw'ati bakutambula ensi
n'okugitunda
mumujjukira bulungi muyobu
mukaagamuyobu
bbiri nyosoka paku
lukumu
baba kulya nsi kugitambula tambula amawanga yensi eyo ge maloboozi ge gabeeramu aboogera nga sitaani Mukama akugamba sikira kulu kuba kugamba lya nsi tambula ensi eno ogenda tambula amawanga era naye bayibuli yegamba tuufu mugende muwulire amawanga gonna enjiri naye n'amawanga ge uganda tonabagamalayo kulimu
Before I teach you, they understand.
Kuba kaliwa wakatuti wadde nnaku zonna.
Never give a packet.
bwawateka okuba afaanana
gyayogera
kati gwe wejja omusomesa somesa nyaabo batagere takuwa kati babeera kaduuta ennaku
zonna
nebwakaddiwa omulaba ajja n'envi nga
ntuntuaaja
ajja kukatudd tebabeera na bantu bebatendese bati bategeera tewali muyigirizwa gwe bafuula wabula okubakuma nga muli bagoberezi emyaka
gyonna
ebyo bye byasookera mu ddiini obiraba biyingidde n'omulokozi ab'omuddiini babakumirae
bategeerakati
gyakoba omulokozi ramubeeramu nga
tekutegeera
twasoma ku mafuta g'ogakatonda agaba ku kristo yesu mukama wo nga gukayigiriza n'okuyigiriza gasomesa n'okujjukiza ne gajjukiza gano ge mafuta gemubeeramu nga tekusoma tekutegeera naye nga baga amafuta gaago
gatanga
ekiwundu owulidde nga sebo mumanyi tebalina bawonya
ebiwundu
kubanga ensolo bagiwonya ekiwundu mubeera bwakabaka bwabwe nga bulwadde jjukira atuula ku mazzi amaanyi ebika nennimi
n'amawangajezebe
befuula bawonya ebiwundu naye nga
tebonereea
kubikulwa essuula ya 13 kulinyirwa
14
n'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ekiwundu eky'ekitala
jjukira ekiwundu ky'ekitala
ekitala
ekigambo kya
katonda
era kyabuliwa abatume
okutuukira
ddala era olwo ne bafuna ekiwundu ekyo obwakabaka obwo obwa roma ne bufuna
ekiwundu
era kankano bwawonyezebwa okuyita mu bulimba
obwo
obwakabaka obwo bwakomawo
obwakabaka
bw'ensolo
ebitibwa roman empire
lwaki bitibwa obwakabaka bw'ensolo babeera bakola ebintu nga byansolosolo bifaanana
byakusolo
obasiŋŋana batokota ebikolwa bye bokka babeera batujju nga bevaako
buta
kumpi bayita
bwereere
ng'ensolo bwe zibeera
era
bambala mu makanisa gaabwe ne mumakuŋŋaanyo nga balinga ensolo ebitundu okuyita bwere
okusimubirabona
bwembuzi ku ttale ekyokutambuza nga kukunazza wano ekyo si musango ekyokutambula ng'empale eyitamu ng'ensolo yeefiira kubakabaka waza nebadda mu bakabaka bw'ensolo naye otunuulira ebikolwa by'ensolo bwefaanana bwebabeera
bafaanana
mubeera bwakabaka nga bali omuddo mu kifo ky'emmere banywa musaayi bakola ebintu bingi nnyo era bwebaa batukutte nti bwakabaka bwansolo ojja kwewuya ebikolwa abantu bootambula ku kubo nga abasinga ensolo etudde ku mitwe
gyabwe
banywa omukka bateka okubanga bambala olugoye ebitundu byo nebiyitabwe era batomera buli wamu ngaera bwe batomeratomera babeera n'amayembe
tebeetantalika
sawa yonna akutomera
kubikulula essula ya 13 olumyi lwa 14 ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ekiwundu eky'ekitala n'ebannamu
baakola ekifaananyi bagiyita roman catholic
church
bagyawo roman empire ne baleeta roman catholic church kifaananyi kifaananyi yeeri roman
empire
kati ensolo se bwe yamala newola roman empire yakomawo
ekugawo
n'abalokole ne bagenze ne
beewandiisa
nabo bafuuse
bannaddiini
ensolo sibo kati
efugawo
kenneth copeland ye yavaayo n'agamba tukusalidde omukisa tukitegedde ng'oli mwana wa
katonda
tetwabikulaga wano yaddamu kati sebo yawona n'ekiwundu egoda anti ekitala bakijjawo ekyali kigenda kukisala ekigambo kya
katondabaga
nti ekitala kyekigambo kya katonda kyekyagirwaza
naye
obuzibuze
ekitala kikomye obuto okutema
olumuyabagenda funa
ate ku mulundi guno ensolo tumaliriza esulidde mulimukati mumpwezi nogenda kumanyiramu ebintu bingi eri mu bwakalaku obwabasitaani nga tukyalabako omwoyo omwoyo wa katonda omwoyo wa katonda nebikolwa byobuntu n'omwoyo gwa sitaani nebikolwa byago ebitali bya butuuke linda tugenda bakristo omutuufu n'ekkanisa bakozesa bulima n'amakanisa ono wali kwezisigaamaanyi era buli omu waali ngaali ekkanisa z'abasitaani agenda kufuna omuzio ekisoka ekitala kino tekiri ku tv oba ku
radio
tekirimu babantu gye
batudde
bwe kinaatukira ku tv nekituuka abantu gye batudde kinaaba kityo omuntu alyoka amanye gabaddeem omulogo
obulozi
abamu bajja baluba
mumakuanibakube
bennyininini beweyolera bakulumbe anti bagambe eyayola akabwaka mulumi yesu
yebaz
genda okulaba abasajja tebaswalira
ddala
kyokka bayibuli yegamba
nti
embwa teziyingira mukibuga ebisaani kati naye ngaolina omwoyo wa katonda ku bikulirwa eyo ekugamba so wabeeruza embwa abenzi era bayibuli yegamba abalinga abo ze embwa ezibira ebisesemene
zibirya
kati naawe n'okkiriza tulimbwa abantu bano balina ebintu bannaani kati omusajja oyo bw'aba asobola
alokoke
ne baalina
ye
yemanyi
akola
saagala kulemesa muntu yenna ayingira
bwaokugjako
nga yeeremesa
yesu
yebazinaye mulimu ebigambo byebaleeta nga tebiina
mumwoyo
mutuufu ng'oliko omwoyo wa
mukama
wakkiriza nga nebanetoyinza leeta kigambo ekyo kuba teriimbwa
ekyamongwa
mu bayibuli
bakireetaliko
enjigi endala egambo eragatuuga bayeyoneka abazzeyo mu bintu byasooka okuvamu
ebakusamize
eyava mu ddiini abazzeyo mu ddiini adda mu bisesemi byasesema naddamu
nanyiulakinaye
kati bw'oba oliko omwoyo
toyinza
lira kigambo bwe kubanga
77
bw'okivuunu naye bagamba 77 days of glories
naku 77 ez'ebitiibwa
glories gyeki
ebitiibwa gyeri
ekigambo
glories
mu dictionary nakyo mweki kati esemu kiki zandibeka 77 days of
glory
naye ziri kuliko
esi
okuva glories kayingamba nti bwoba oli muzibe tosaana kulaba
nebakulaosookugira
n'obeera
embwa
nti sirina gwe ngamba okugjako
yeremiya
27:9
yeremiya essula ya 27 n'olunyiri lwa 9 naye mmwe temuwuliranga bannabbi bammwe newankubadde abafumu
balina amafuta naye nga si maludi
newankubadde abafumu bammwe
babeera balogo
they are with us.
Ne wankubadde abalogo bamwe. Ne wankubadde ebirooto byamwe. Ne wankubadde abalogo bamwe. Ne wankubadde abasamize bamwe. Ababagamba nti temuli weereza kabaka w'e Babuloni. Kubanga babalagula bya bulimba. Okubatwala ewala n'ensi yamwe.
Babatwalira ddala wala okuva mu maaso kabaka w'obubongo.
Babeera
mu bunnabbi obw'obulimba. Omunnabbi gw'obulimba si kye kintu ekitatuukira kibaawo. Naye ne bakuweereza Katonda
bw'otaweerezanga.
Era ne bakola mu nkola ezitali zaabwe kabaka bwa Katonda. Kwe kugamba nti wadde nga Mukama atuwadde amaanyi mu Matayo 10 olw'omusanvu n'agamba mugende kale mubulire tubaka bonna busembe muwonye muzukize abafu mugobe emizimu muweereddwa buwa ne mumuwe buwa eno ajja kulagulako kibeewo naye olina osimba n'akakadde ko olina okuba n'ekikuba
nsi
Yes, you was with
praise Jesus so much.
So whoever to Vanika,
that's how they appear.
Iranga Baonya Emitimajaban in the
hearts of the people of God.
Kunguru
on the outer.
Nenga Munda, but you won't be
like a field of wounds.
That will be cool and no
Jeremiah
Surya Mukago.
Jeremiah 6.
Jeremiah Sura Eonkaga. No Kominanya. Era Baonyesa. Ekiwundu ky'abantu bange kungulu kokka. Yeremiya 6:13. Kubanga okuva mu buto okuva ku muto mwabo okutuuka ku mukulu.
Basimbye naye ne yakatana
mikaati.
N'oli yatandika
edda.
Bonna bakolaki?
Okutuuka ku mukulu mu bo buli muntu. Wamululu.
By name, Irulu.
Have great.
A book. You can have not read
over the last kids. We are about to enter the city.
We're not going to have wisdom to
get the right price in this church.
Sometimes you forget. You get it. Zako, moyo jo kuba kosta.
For you, what spirit is working within them?
Kuba wamululu.
Apunganya
sente miyanga.
Gather money for 30 years.
Anu ke na apunganya mayarabi.
Gather more.
Chimucha kuni kwa wayo. Mbisi.
Fork.
Netuwa itadu. Kukubira unevala mumwezi. Ngayeta kukura kwa
ni. It needs to prosper.
At least
they show up outside.
Abachara bali eyo babonabona banazamba bakirininga toyi okuva kuyatandika naye kalina dda akayumba wabula mukwera gabo bantu kuba tivi nti bayamba bayambo yeyakaje ne bakula emmeemeeri bw'otuma omuntu namukola buyambi banagamba nsi nti balina ekisa naye nga bajjudde emirundi emmono kabazigalira abantu ababaawo naye kwe ayatuula omuntu obeera w'emyaka teri bagiwa omu ne basika abalala kikumi okubawabweru okubayingiza mu busibe bwabwe gwe n'olowooza omusajja ayamba bateekawo ebigombo bayamba bamulekwa ne babayingiza mu kulya ebisiya balina emirundi n'ekikumi n'olukumi agamba ndaba omukono gwa mukama
guyingire
bw'oliraba ku kimu ekyekkumi kubanga kyakuŋŋaanya kuba omusomesa omuddiini babitwale balya mukka era byayingira mu kanisa y'obulokozi bakugamba ekimu ekyekkumi kya musumba oba
kyawandiikiwa
wadde ng'ekyali kwa kigambo omubuulizi w'enjiri yali
amuwonyeriyo
ani atali mubuulizi mufata ekyo okubuulu kiki wani kwagire nti muleete enyumba ya Katonda erimu okugulamu ekyokulya nti buli mubuulizi buli ayitibwa bw'aba yeetaaga ayambibwe kubanga ebibatume etugamba buli omu naawe wanga obwetaaga bwetwa uganda yuka batume nnyo naye bano babeera bamwandu muba mukyawala ssente
n'ajyala okukiko
abazze mulimu
bino
omusime tolina kulansi
kutuukaaakyo
kimanyi tolina kyakulya ali amanyi gw'omanyi ne wavudde awo tewojja kwezaayo gw'omanyi
Because the things of
Era bawonyezza ekiwundu ky'abantu bange kungulu kwokka.
Kungulwa n'owona.
Era
agamba owonyezi. Naye nga ekiwundu
akisiriikiridde.
Era wayagala okikomyawo
olabira
amafuta
g'abasitaani.
Kubeera bufuuza
magiki.
Sibibera yadamu
omulema atambu
era wota ndagwaakisa olabirawo ng'oli mulema balina ebyamagero
byanga
bonaba n'abasajja batambira ku
waya
era abebaka ku misumaali naye naaba nga
tafumitiddwa
That's
what they do.
Even the whole world, they
are simple.
They have
got a demon in their back.
What about the
movie? Have us eat even bottles. You are used to that magic. Go and don't see him. You're so sudden.
Spirit has not moved.
Yeremiya essula ya mukaaga olugero 14
Jeremiah 6:14
nga boogera nti mirembe mirembe
erebagaba emirembe gya mukama
gyenayogera
wanamashika kakati wowulira ngaayongeddeekyonogamba
And they share this one to another.
Kanebagamba.
And the one that is being healed through you.
What one inquiry is in a moyo kuno kwa Satan. Bab tu share ni mundu yonde kwa bisi ndi kamu. Kuno tani koka. Ngori kwa sabi na wali ate kwa luma.
Sai sura soka. Olijiri wa mkaga.
Isaiah 1:6.
Okubwa munda w'ekigere.
Munda eri Katonda aje okula ku muntu
w'ekigere. As God sees your inner man from the sole of your foot.
Agamba nti okubwa munda w'ekigere okutuuka ku mutwe temuli bulamu.
Bambi baafa dda bano.
They are already dead.
Kubikulu asatu nyo lusiwa kato basigaza linya lya mwabu na mwabu na mwabu na
mwabu
na mwabu na mwabu na mwabu na mwabu na mwabu na mwabu na mwabu na obulema bonna buli atabadde mulema olunaku lwogera oluva mu bibiri ojja kulaba kye baabonya ono nti yali mulema ng'ate bakiteekako ggwe naawe
omulema
eyalina amakulu abiri nga balema ne bamulekerako okumunga kwe kulema okw'omwoyo ne bakola swali nga kumulala ojja kugenda ova mu mubiri mwe oli mulema ate ngoye obadde otambula mu nyuma.
That's healed from inside to outside.
uliza bote kyava gambo muzo ono yatalitaraba mukuwonye okusooka amugamba kati olabuuti ndaba abantu balinga emiti balinga emiti ogwokubiri olabuuti mbalaba balinga ebisiikiri ogwokusatu olabuuti mbalaba bantu banange bamuwonye bava eri munda process ejetuuka ava ku mwoyo n'adda ku mutima n'atuukira ddala ku ngulwa ava ku mwoyo n'adda ku soolo omubiri gw'omunda n'atuukira ddala ku mubiri gw'emirundi esatu z'olaba kati olaba otya balinga emiti kati olaba otya ndaba balinga ebisikiriza kati olaba otya bantu be mumwe gw'emubiri awonye ava munda dda wabyetugenda kuba tuyogera omwakanyenja mukama akuwa omukisaaliyagala kubabuulirako gye basabiranga yo ngeri gyeyawulirangamu omwoyo gulinakamwanirizaagerekonamulina wetwetegeka kuba tuziraba enkya maddaagulamugambulage naawe kugamba olina ekyokwogera oba ekibuuzo osobola okuba nga owandiika omukono gwo ojja kujjaako katonda kozesa obudde buno okubuuza ekibuuzo ekyo oba okuba nga byogera wabe wajja okujja okuvumula
oluganda mukama yezu nze waliwo olunaku wange mutume byasooka okwogera ku
makuekyamazima
nti nawulira ebigambo bye nali siwulira
kuba
yagamba amafuta amatuufu
gakuyikako
n'owuliranga otuzza otunyogo gwo tuweweera obulungi naye nze ng'okuva edda nze ng'ebintu mbiwulira bulala era nagenda nemugamba nti mutuma ebigambo byogedde sibiwulirangako kubanga ffe eri batwetya nga basomba amakuŋŋaanyo
gaffe
batwetya nga basomba amakuŋŋaanyo
gaffe
batugamba nga nti amafuta gaago
muweeyo
emitima gyamwe amafuta gaago
omwoyo
wuyaka naye ng'owulira ekintu kiveeno ng'obiranga owekikumira obuyizi era nze emirundi mingi nnyo nekunkumulanga bwe nti nafyeta kiyingira enokekikwizira kiyingira naye ng'oba owuliranga omuntu alinyoga mu nsolosozi ng'ebigeyo nabulya bikusiibwa nibwetakula era nga kikuyingira ngaowuya kikuyingira kati bwekyatuukanga wanowano mu kifuba n'owulya ekifuba nga kizitowa n'owulyanga ogwamu amaanyi oluusi wagenda ngaokulyanga n'olulimi lukyuka oba okuba omulanga omunene ennyo ekikumalawo nze ebintu byenawulira era namugamba nze bigaba byogedde sibiwulirangako neŋamba ne musuba wange nti nze bintu sibiwulirangako omutume byayogedde nga naye yeewunya bwe
aboluganda mukama yebazibwenebasa katonda nti tulina
katonda
kubanga kulwokunaalina mukaaga nangenda mu saloni tukalina graduation yamwala wange
mwanawanyinaza
nengenda mu saloni nga nayina saloni eyo mulimu tv eraga kati bagitekako naye
ngampulirasnayeena
balina okuseeenvi ate yalwawo kubanga nina abalala
balinaa
nga mpulira bubi ate obudde
bukasijja
genda mu ndala naye baali ebiseeraesaawa yali asabira kimanya
alayira
abasumba
bonna
baveeyo
abawaaa
n'asaba naye nga wasabira ku tv ngaakanulabw aty amaaso
gasinga kwankola
Praise and these eyes are about to have.
Heavy upon my chest.
And
then I told my friend, I told my friend,
the problem. Glory and honor.
Praise the Lord.
The
word that the apostle has been speaking. The Lord's promise is saying. They want to show the world. Together with that false Pastor Kayanja. We're in the same vehicle. With a friend of mine. Going to Garuga. Those days, that's when he met Old Kampala police. And they asked him a question. That
in your
church, and there the need. How do you?
And I need not see police.
And you saw
it. No, you
and you renovate the whole of it.
Under the Ministry of Internal Affairs.
And it has its own budget. And yet, your church has orphans who don't have even a guardian to look after.
He
has scratched his head and they didn't speak again.
So jagade kunyeza cha apostle cha
agare
bagala nyo kubala gewero
ne kutisho balabe bakola nyo kama watu tukubira mu kama kubanga bya tuwa na sadya Tomo kubirenga lorishi gamu chetu. Tuzi tuseme na bawe zomu tu kumai soko.